sugar sound.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Oh yeah.
Ngakwate fima nenga dangote. Ama bine furu na kulinda la shile ingila. Mkali ya pako na mana wa shiwa. Mama yonka wa shitile chipenzi. Vatatanka wa kule ya nenga na.
Exclusive from ZambianTunes.com.